ikibazo chanye na sande ye muhungu wagende na jali ladies and gentlemen it's me Linux and I'm dead again
it's Power Records, Power Records
usivunjike moyo haya majina tu yanapita kuna life of the fame una haja ya kunikata tuyanze safari ntakula kiapo cha utifu na ukweli natamani niwe nawe milele
natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu umri wangu nakwenda nimeshakwepa mishale mingi ndo maana wazi nasema nakupenda
nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombea mema nimeoneshwa nimeoteshwa unakesha unasali uniombea mema hello beautiful it's what I've been looking for.
Nikifaulu maisha baby uwe nyuma yangu kwenye misongo ya mawazo nisiwe peke yangu nisiwe just up to moja nikishiba nimsahau mwenyeza maisha ni mafupi twende wakati wetu tukaweza baki na kujari wena mfetu natamani niwe nawe milele
natamani
mbingu na ardhi ziwe shahidi wangu mie sio kwamba nakuomba ndoa kwa sababu umri wangu nakwenda nimeshakwepa mishale mingi ndo maana wazi nasema nakupenda
nimeoneshwa